Hell yes.
Mantelo City.
Donnie Up.
Let's get city. It's
Chief Scale. Straight from Chibaza.
Maduwani ya mbili bachado Mezeka na iwe ni pado Maigero Nakupenda munga ni ndarama Nakupeza wasada bajama Lafu yatu ya zama Umatowa munga ni gazua Wamazora bafu nagotua But we, ninajudo beauty
Straight from Chipata, you know
Ninajudo beauty
Ndiwe chipazua Ndanda ya kumawa Ya kumawa Ndiwe chipazua Ndanda ya kanjala ye Ndiwe chipazua Ndanda ya kumawa Ya kumawa Ndiwe chipazua
Ndiwe ni supu dedede Meso yako ni mbembe mbe Kakuhona ni nje 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 Fura matu nane ni gambeko Wama kwako nane ni tacheko Pachepa wanzako Serera mo baby Chita so vina koma baby Sega koma rede Nakupesa chipata tirusaka Diweweka unifesa raka Donio na jimzi dorika
Ndiwe chipazua Ndanda ya kumawa Ya kumawa Ndiwe chipazua Ndanda ya kanjala ye
Danda musimbi wenda kuyanda Danda musimbi nda kuyanda Danda musimbi wenda kuyanda Danda musimbi nda kuyanda Angela my daddy Angela mama we Angela my baby Angela mama we Angela my baby Musimbi wangu ni we Angela my daddy Musimbi wangu ni we
Let's get the program on chende. Don't know the finish on this one. Chim scale at Shone. Big up all the DJs across the nation. People, DJ one time. DJ Trigger.
PMP on the machine, man.
DJ Osent. Duke Asulu Mufele Fele. Jamali Biggie Boys at Shone Goway. Martin Hollywood. Big America. Sweet nigga, shut up. Dinya mufaka now. One dog. Daniel and my brother, see you. PMP. Leo G, I got you. DJ Wire. Mr. Wide Wakalamba.